Coordinates class.
Kukumbusha chipi, nukulisha party.
Smash your face.
Now it is a maguza to upward. They differ according to the structure.
Imien dere shila kusana. I'm a one, I'm a eight, I'm a chalila.
Kulawa chai bamu kila. Imu, imu kaita nukila. Ha.
Wait to the one, olo eight. Yeni nangu zero. Just shake it.
Whoa. Electric boards in BK kuchaja. Sende na bonus.
Just shake it.
Tabavo kwika la femune wete tanuka.
Just shake it.
I'm a different structure. Just shake it, singa na ukwata. Ama woku, yali pisana, kulaba na balo wajita. Yapona nina, ama eti, kila bamuka. Nana senda po wanu, aitanu kila. Bamu saizi, na wapopoka. Desenda po isa, kulu baguza baide, desha sana. So salabala baku panga namba. Namba choice of ibe kofe beta. Sende na feza. Now it is a maguza to upward. They differ according to the structure.
Imien dere shila kusana. I'm a one, I'm a eight, inga chalila.
Kulawa chai bamu kila. Imu, imu kaita nukila. Ha.
Wait to the one, olo eight. Yeni nangu zero. Just shake it.
Whoa. Electric boards in BK kuchaja. Sende na bonus.
Just shake it.
Takwavo kwika la femune wete tanuka.
Just shake it.
Besti mami. Ipala mkeko, paukushana newonji kateko.
Kwa temotaji,
aukaskiu, kawalala. Ile mbange yo solalala. Just shake it, ipala mkeko, let me have it. That's why, mkrabu mkwe 48. Teka fieka na mastructure nga 8.
I'm the alpha,
jikwe wati ndeponde lama 1. Pankuri beauty wana chunga number 1. In other words, mshkong kako size. As long as body beauty ni show your mind.
Na wateza maguza tu akwata. They differ according to the structure.
Imien dere shila kusana. I'm a one, I'm a eight, inga chalila.
Kulawa chai bamu kila. Imu, imu kaita nukila. Ha.
Way to the one, olo eight. Yeni nangu zero. Just shake it.
Whoa. Electric boards in BK kuchaja. Sende na bonus.
Just shake it.
Tabavo kika la femune wete tanuka.
Just shake it.
Chapwa Team Fame.
Apan Style na Bala.
Yeah. YM Designers. AJ Designers. Ron Power. JD's.
Era Vicky Malu.
Mr. Future.
Achanya Potol.
Low Keys.
Era Wakatondo.
Kachocho.
Pickwalk.com.
Unit Class.
Marcus Face.